Captain Music Promotions.
Young Joe.
Ha, Vel. Hey, ya. Na pitamu nezeri na mafuto apa manje ya napiamu Monga sindi nenezo guri samarepu Kuchesi nga madrimu ati nikale patopu Pena ngukugani za tekufa kwa mapu Baka na pushi nga zina ya nkala pamapu But still nikari na big dreamu Oke okay, ni wangati vene bani shita streamu Kwa YouTube chane USB na Twitter Nikala nganisi sama viewers ya pita Vose ni murungwa dweki na hopu Osa zicho sapo na iwe patopu Ungayambe business wase gula shopu Lit by litu paka wakula na chopa Ha! Young Joe Yeah, hati shane apo
Munga sedene nezo kwa magamba Munga sedene nezo kwa siwaya Munga sedene nezo choba materibari Ilu munga sedene nezo ilipo teka koi Mina la kila chingae Chingae, chingae Kala la kila chingae Chingae, chingae Nezo nisema shanshae
Young Joe, yo pick up to the DJs. Yo DJ Dollar Bills, Wasayopa, yo Bro Leech, na Young Sebu Nyausi, Mr. Martin, na Bro Beto, I say you, my baby Dreza, in the hills, Nyausi, Mr. Martin, na Wan Joffrey, ha, yo Wilson Wheeler, managers, MGD, Kapasa, Prince K, na Vachari Tese, ha, One Kiams, not to forget my father for me, One John Wheeler. Langton, the fruit of Chatewa, I say you. The Alice, the precious in our Susan. Yo, Mr. Robert Banda, hello, I say you. Na Mavman, the Don. Axon Wheeler, Nyawuzi. Na Maxon. Ha, I say you. One Joe, Waike. It's a boy. Young Joe.